Come on.
Download ZambianMusic.com.
Musalemanyo.
Musalurani wrong. Wrong. Musimilani wrong. Wrong, wrong. Bukaite wani wrong. Wrong. Ukuchulana kwena ni wrong.
Wrong.
Halaba fonche nsheni fwe Semu na juda ala imono kuchanjela palale gole kama jize Anyway chili fye na chipuba nine Wachikulile wako pala mine Wata mpoko femanga wako mwona vole kwele kaka Kembwe gai, mbulu ye gai, bama gai gai Success isa ni fingi ilingili na isa na ma goodbyes Ok mjepita mufingi, muni nane, no lie Ndakale na fileka ni chofe na likosa palwanda misoja Nemo nshidoja Tengo pite mumbali kukwewe la po Leko kuntinya, leke chintinya Kuno wala pomponsha, witu ingili lano konkonsha Chiwa mefe wali kosa Wala tampa mofio kubosa Ngana fumia bojia wuchubosa
Umusarula ni wrong Umusumbila ni wrong Ukaitemwe ni wrong Ukuchula na kwena ni wrong
Papa,
Mr. Matas,
Chico, Uso, Signor Chico.